la la la.
Penzi amini chapa fimbo nalia naumia siwezi amini fanyanisha mzoea mwenzenu baba yatani fanyanita jifia najaribu siwezi tatizo kubwanisha mzoea ona moyo chakali tatizo kubwanisha mzoeaga kumbe amedanganywa na mali wenye magari washamchukuaga natamani ungejua au kiasi gani unanitesa kushoto wewe kulia au kinyona unanikwepa wamenivua pendo pesa sina wamekata matawi paka shina siku hizi nalewa dina zima sijalala naota nazizima wamenivua pendo pesa sina wamekata matawi paka shina siku hizi nalewa dina zima sijalala naota nazizima
lalamika umtimizi kutokucha wewe kuchakarika umfikili na kachoka kuwa muzigo kuchapa chapa kila siku vipigo kutwa kupewa kisogo kutanganywa kamutoto mudogo simpi penzi la kupima na mchanganya na mpa mazima na muone ya huruma siku mdanganya uyu mtu mzima umelivua pendwe kimauna umekata matawi pakashina sikuizi unalewa diunazima ujalala unaoto unazizima umelivua pendwe kimauna umekata matawi pakashina sikuizi unalewa diunazima ujalala unaoto unazizima
eti mrudishe, mrudishe mfone
siwezi
mrudishe, mrudishe mfone
mimi shampenda
eti mrudishe, mrudishe mfone
siwezi no no no
mrudishe, mrudishe mfone
nimewasikiliza mbona mimi naniliza wakaka mnaigiza mnataka kunyumiza we uniona wanini uyakasema tapata lini leo uwezi bila mimi unateseka tangulini umelivunja pendo kweli huna umekata mizizi hadishina sikuizi umelewa ndo nazima ujalalo na hoto nazinzima
etanirudishe, anirudishe upone
sitaki
alishe, anirudishe upone
sirudi ngongone
etanirudishe, anirudishe upone
mimi nishampele